Cody. Switch sides man kurudi huku mwiko we gon see how you ride ukija kutana chocho unajua nageuka mnyama nikija kwa poa maficho yeah watoto wangu nyinyi mimi baba yenu lana ni lala tu wataitam kwa kireno kwenye tuzo za kununua jina langu walimo zogo ni tete punchlines zinaamua meno kama mti wa kale nitabakia nipojikita Richard Rubakari misi mna muda kupita wengi waliotangulia wamekosa pumzi ya kufika ukikata tamaa njiani tayari tushakuzika taendelea kuwa jinsi Mungu alivyonikusudia mbakiaji chombo kilichobakia doria wale wasiorijali waendelee tu kunchukia unapaswa kuwa imara ili uweze kunifikia yeah, Yusudu kacha dele tunawajibika underground na shika nguzo karapa alo sadikika misikufichi unaitaji juhudi na promo ya kutosha unyama bila peso unaonekana kaunya kusa yeah, I know my time is coming cause I never hated yours yeah I pray for more yes I want it all but I won't sell my soul I might leave the house without my brain before I leave my pole I cannot get exposed to real I cannot go yeah killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Legacy. Image legendary, Bob Marley. Hini revelation still rap darling. So cold. Huh. Safari lipo anza nilikaza mkanda. And I started very small haba na haba. Kutoka kwenye kisu mpaka panga la shaba. Mawa mikononi ninapanga mashada. Na uwa MC na wakata. Ukuta sebuleni kwa unapaka machata. Maiti ya dharani sio chaka tuchaka. Na tunapangani haina bampa tubampa. Prime Haule, Prime Farid. Pre-addict, Prime Rashid. Prime ulama wa malanga kileo. Ugwadu kamfungo wa miaka alopata kimeo. I'm like Prime Rado, Prime KST. Nandomana niko gado kama Jay-Z. I mean ZB, rhymes kama upanga sijatokea East Coast still I swear I'm a crazy GK wewe. Kaza kicho hatu play wewe. Hini high school sio cheche wewe. Hizo lip shine vipuri kuongea kwa viburi. Unadhani tunakona GK wewe. Vunga usijivamia. Pungu na kukaba na ujikuta umekamia. Kabla dakika hazija katika unaficho kama katekista na voficha umebandia. Yeah. You're playing with now, human is far play. Face off, out of the box, nigga I'm beyond cage. Choose one, so it's me or the mad me. I'm on my A game, so what's your plan B? Killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Hini revelation still rap darling.
Sivyo paso kusemwa ndo wimbo squeeze. Sipojipata kwa mema kwa mjinga uchiz. Tupo busy na misha tuwezi datishu. Ulizaliwa lunienginizwe basa uwezi kuzamishu. Nafanya jile rap city, nafanya jile one. Watu wangu chini na juu, wote no man. Tufanyi ili mkome na wamsha ili kupambana. Kwa mina somi nujinga akili ilo shindikana. Peki yangu kama dili alafu na shine kama jua. Nazeka notamu wangu kama wine au mua. Haupendi vya juu, why unapenda vina virelelea? Unapokea pokea tu, kitota kuwa fair. Maisha bish, maisha kwa jila no ish. Maisha kupambana, kuleta ulele mama na kudich. Uki lose wetu squeeze wa nazusha unangoma. Uki push wetu wa naisi utakaba kwa kona.
Yeah. Killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Legacy. Image legendary, Bob Marley. Hini revelation still rap darling.